Igqirha lomculo, meaning the healer of music. Welcome to my album and thank you for listening. Towaza, I'm up the city.
Fika nika hlozi, ingane sikhulumile. Wow, nayiki album sikhiphile ingane. Yefikani bantu abakhulu, fikani sindlondlo, fikani madoda amakhulu, nanizawukazi fikani. Hawu igqirha lomculo, awuselikhiphile, yaphimbwe limnandi. Wow, madoda. Untombi ziyamfuna, insiswa ziyabulwa. Vikani khizithe nazo sibhekile njalo. Vikani, vikani bane bakhulu, vikani zindondo. Yey, vikani, ingane esikhiphile. Kukodwa nje ukucela ingane, isifiko kuphela. Vikani.
Dennis, fais-moi, c'est nul.